zwap.com.
Programu ya lishi bikuwa kari okurani na kupoza finish.
It's that 10 of 10.
Muzo eke Alfonso
MK Maki.
Listen,
Israel.
Lekan kulondo rele fintu na pitamo. Ndafika patari sana ngana shikamo. Tetinte mama chushu tuwa wachapamo. Umweo wandi onse mami naripampamo. Pano mfikile benja wa shisekele mo. Lelo icha kunte mwale kachise mo. Lintu na lechula tawapile mo. Indala mashilenga lelo umbwene mo. Narikute muisha ukuchila muchipimo. Echo umwena nshintila mwishkulimo. Shakusansa mukale nshikushimo. Ndandile mo mapinda na kalimo.
Ushewa le mfawino viriana le pala. Ukaiwe ute muafienga nde kulomba. Kano nde kulomba. Ukamba na chinji aine. Kuma niwezu ni kambisa. Ukamba ni zimvela. Why aren't you happy for me?
Nani chuli de sana pale panga komale ushe.
Why aren't you happy for me?
Gari shupi de sana fitu kutuwa kuma teti ne mbwele.
Why aren't you happy for me?
Limbi kali jo jela sino lupa tonjewe ni mwe.
Why aren't you happy for me?
Dopest freshest name in the game, ladies and gentlemen. Let's go. The said prophet is never respected in his own town. I'm here witnessing my people trying to put their own down. When the soul me get the crown, that's when I saw the frowns. I know they staying clapping for me every time I'm winning. So gata mule nja kwa peta nishi mule ntambafi. Mwale umfa wino fide fwebo twale lambafi. No mula mbafi, umupa mbafi. Inene wali musalu pesa mbafi. They prayed for my downfall, nemi no moku fimba. Bachi nebo shipwanga meshi ya bachi shimba. Elo shila teno na tampa. Whoever's at the top undi mupa.
Ushewale mfawino viriana le pala. Ukaiwe ute muafienga nde kulomba.
Koseni fie.
Kano nde kulomba.
Nde isoko.
Ukamba na chinji aine. Kuma niwezu ni kambisa. Ukamba ni zimvela.
Why aren't you happy for me?
Nani chuli de sana pale panga komane ushe.
Why aren't you happy for me?
Gari shupi de sana fitu kutuwa kuma teti ne mbwele.
Why aren't you happy for me?
Limbi kali jo jela sino lupa tonjewe ni mwe.
Why aren't you happy for me?
Akamondo mwe. Yeah. Gana pisha mo kuntu na fumo butali. Tetinte mo kubweke lako kwa fula bakali. Nda imona fimo na ngula makali pali. Nda kai ichi nganse shatapali. Nshibuka beri no kulala beri. Indala mafiani ndinga makaveri. Ubu chushi na ribu pundi la zeri. Te waka nkonke pochari kwa eli. Elio nshibuka no kuya kurupiri. Nshi umfuwa fie mami na pashili. Ikala dondolo na ngula shiriri. Walale kawanto ryobo wabafikiri.
Mfawino viriana le pala. Ukaiwe ute muafienga nde kulomba. Kano nde kulomba. Ukamba na chinji aine. Kuma niwezu ni kambisa. Ukamba ni zimvela. Why aren't you happy for me?
Nani chuli de sana pande panga komane ushe.
Why aren't you happy for me?
Gari shupi de sana fitu kutuwa kuma teti ne mbwele.
Why aren't you happy for me?
Limbi kali jo jela sino lupa tonjewe ni mwe.
Why aren't you happy for me?
The North is in the building.
DJ Dro.
DJ Dro.
Zwap.com.
Muzo aka Alfonso. Favor. Reduction. Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. It's that 10 of 10.